gudoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdullaahi Maxamuud oo la dareeri agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mustafa Sheekh Cabdullaahi la taliyay ku dareeray xafiiska madaxweynaha ee saraakiil ku dareeray hay'adda UNDP iyo waliba iyo deerana magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wafdiga kooyo ku kiishay kureed waliba iyo kormeer ka seedana goobooyinka qaar ee kaaso iyo ku dareerayden dhisow iyo nay dayactir iyo ka sameeyay hay'adda UNDP iyo nay goobooyinka hata se shaqeeyaan walina goobo iyo booqdan ku mid ahayte iskuulka sare ee Bakool xarunta korontada degmada saliga booliska xarunta asluubti iyo nay xabsiga dhex afiska hanraafta isbitaalka guud ee gobolka Bakool iyo nay xarunta cusub ee maamulka degmada Landhasahay gudoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdullaahi Maxamuud Atu iyo sharaxaad ku biya wafdigaasi tiyo nay kulamada iyo shalka diisan iyo laweeladan iyo nay walyaabooyinka sida gaarka loo wada hadlay
Ilaahay Raxmaan Raxiim geeska ma isla soconay wafdo oo qayb ku ahayn agaasimiyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha la taliyayaasha madaxweynaha dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca local governance-ga iyo hay'adda UNDP iyo geeka mail arrives isla jarne maan koynay degmada antiinu tusiina anti walaay baahi oo ku jiran may fadaane many sheegan anti armo stabilization ku wal ku wadaayaan oo mail arrives meel shabaab lagu reeyo deegaanadan oo hata baahiyooyin ku jira antanba mail arrives muhiimannin hayti antiinu tusiina uno wali shaqo kale ma qanaayne iyo may dantina qasabtay antiinu harano uno tusiina mail arrives walaay baahi ay jira waanan sheegnay waan tusiina dawladda Koonfur Galbeed oo ka horay madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed mudane Cabdiraxiis iyo dhamaan la taliyaasha iyo tiimka wasaaradda dhamaantii oo eedeyeen ku mahadnagaana sadiyo oo mayb waaha hay'ado aan ka sheegahay inta degmada Xudur seedana wal ku qabadan eedeyeen ku mahadnagaana taasay may rajayna inta dhinaca jididka iyo korontada iyo biyo iyo waxbarashada antan buu noo laga wada doonaa rajeen hadii la yar antaasan ku wada hadalnay may kale ku wada hadalnay dhalinyarada oo magaalada fadhiida oo shaqilaantay sida shaqilanka abuuru fadne ku wada hadalnay waan aska afgoranay may kale ku wada hadalnay sida degmadan oo meel erays dhana adeegida oo aasaasiga ah oo dhana security ee sida saldhiga booliska anti dibutaatir la kasoo bi waana la kaabo antan buu ku wada hadalnay may rajeen hadii la yar mar dhawantay may buu aha armowasay oo dhanaa horumarinta ee walu ku qabada doon hadii ilaahay yar eedeyada aan ku maannagaan walaan ku fikirahay in may buu aha deegaanadan sa dhalinyaradana shaqalanka awre deegaankan horumar lan ka sheene madan meel suubey koreha antaas dhan madde mashruuci oo dhinaca developmentiga cash forward haadan development kale haatoy jididka walu ku infrastructure lagu suubey haatoy dhamaantii oo may aan baahanyina dad ka shaqay oo aan baahanyin madan antaas dhan may awrasa anti dhalinyarada shaqooyin ku helan meel meel araash markan eedeyadan ku maannagaana tiimka ku dareer UNDP na sada oo iyo waqtiga aan galiyan oo iyo waan in la fahmin baahiyo aan eedeyadan ku maannagaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh